mfonyin a ɔtea du baako nkan no sɛ nnipa fom awurade anaadeɛ ɔto ne mmerɛ a ɔde oguan bɛbɔ afɔre paten oguan bɛyi no wu no yɛ ahyɛnan mu de ma mmerɛtonyi no oguan bɛ no yɛ asrɛnkyerɛde a ɔgyina hɔ ma Jesus Christ a ɔyɛ nyankopɔn ba no ɔtware dɛ Jesus ɔba na ɔbɛwu pata adasamba nyinaa wɔn bɔn wɔ awurade anim ɔno nye nyankopɔn oguan ba a ɔyi wiase bɔne kɔ Jesus bɛyɛ mpatadze ma hɛn bɔne abere a ɔwui wɔ mmemu dua no do onua de Jesus Christ di pɛɛ mu ka wo bɔne no wo ho guane fi wo bɔne ho na awurade de wo bɔne bɛkyɛ wo.